Nifunge jela mapenzi, mana nilipotoka, si wali nifanya ushenzi. Baby hiki ndo nataka, baby please nakuitaji. Kwani baby nini unataka, zaidi ya minkwe kendani. Utakula good time, ataka una mood fine. Honeymoon na good wine, hafu cheki meona vo shine. Ebu nijeri wan nimesaliti chama la mabachela.
Wanangu I'm sorry.
Sitapungua ruti za maskani.
Wanangu I'm sorry.
Kukesha bando bas.
Staki tena, staki tena.
Makuru mbembe.
Staki tena, staki tena.
Kicheche watoto wa town.
Staki tena, staki tena.
Makuru mbembe.
Staki tena, staki tena.